unatetemeka, ukiniona unasita, kidasho kinakutoka. When it burns, mashara dhahiri nasema, twende kwa baba mzee Sama tumalize biashara. Najua unanipenda ila unawaza labda ntakimbia, kisa mimi ni star na unahofia labda ntakimbia.
Kill her.